Nagize ngo mbuze ubuzima mvuka igihe papa yihakana mama ndeba asiga urwibutso rwo kudukira mu maso kugaseseme kenshi ari ndarenga tureba nabonaga mama ari kurira senga ati mana kinzira abana nibarembe kuvugo natangiye kuzyaga n'umusigi kuwubona ari hamana ubuturo bwanjye kiraro indeba kure yangirishimye ejo heza hanjye ntihagaragara ubuturo bwanjye nikiraro indeba kure yangirishimye ejo heza hanjye ntihagaragara
ewe mana y'imihanda.